omukulembeze w'eggwanga lino Jeno Yoweri Kaguta Museveni Buhabura asabye abantu abawangali okumpi n'entobazi obutazikosa bubi wabula bakole ebintu ebigenda okuzikuma nga zikyaliwo gamba ng'okulundiramu ebyennyanja nti kubanga entobazi zikuma bingi nnyo gamba ng'okuyambako obutonde bw'ensi mu ggwanga lino. Bino abitadde mu bubaka bwatise ssaabaminisita w'eggwanga Right Honourable Robinah Nabbanja bw'abadde ku kitebe kya minisitule evunaanyizibwa ku bibira wali e Bugoloobi ku mukolo gw'okukuza obutonde bw'ensi naddala entobazi.
Urge communities think near wetlands to engage in fish farming at the edges of the wetlands. Because of wetlands, key sectors like agriculture, fisheries, tourism, and the craft industry.